on the beat. Zafi on the beat.
Abare. Big Sam. Iwe. Abare. Dine dine pule. Adona kodi ndindani. Apa ndi ankule. Chonde tandi mvelani. Chiko ndi sunga kule. Kuti mumvetse nditani, ndiye apa ndihulule. Ine ndima kukondani, ena ati ndihulule. Ine sunga ndikale, amango sowa zingani. Ukati undigwire pena ngatu sandisie. Kukwanilitsa maplani, asie haya nkule nkule. Chikondi chatu sanga dule dule. Zamulungu ndihulule lule. Zinchito zake ndizi chule chule.
Oh, koma iwe yo. Kumano wa iwe ndi. Inendi napata shua. Wala kwako na mwali. Eu maposa tua. Uka masekerela. Kumwe tulila. Ndiwe dikadua. Ndikulumbira mbambadi. Endi kutengera pakua. Yeah.
Kundipanikeza ndishkonde. I am not a man I was before. One degree ranchito. Ndiwe angel siwe wa mzikole. Wango tsala mapiko, kungu kumana na wina wina chiko. Asi ya tiri diso.